Ziggy.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Aminata Nicola Georgia, straight from Congo. She a bad girl from Savannah, Tongo. Buyo ye kandia iso kone za vongo. Olo makazi vanza hake vali za jombo. Aminata Nicola Georgia, straight from Congo. She a bad girl from Savannah, Tongo. Buyo ye kandia iso kone za vongo. Olo pea picha ponze va muimbi lati.
Amina, Amina Adala.
A tattoo on her neck. The way she dance, she moves her body like a snake. I listen for she ain't trying to impress. Rolanda Landa sana, she talk less. The way she dress, it outfit is so fine. Now everybody wanna cut that design. Nisi pompa nichi faka mulaini. Na mau yonzuna kuchila red wine. Aleta chongo pa komboni. Kosi tapi munga yake silikomoni. Mbuyo yake rina demoni. Pea pit everybody singing ni ati.
Amina. Amina Kajala.
Mwana chinondo achepa. Zika hizi goa kana nzeru so tripa. Tumendo kutelela kakafala slipa. Pretty girl safu ni kongala na tempa. Kanda ni oji no tibeba mazola. Pano pemuni ona na meno na nola. Amina Kadala, Amina Kadala. Luganiza ni levo ya kwa kawanyala. Diamond pants pa ocean. Quad full uka choka mu oven. Magelo yene ya masamba ofen. Poka wino file wanya mula stoken.
Aminata Nicola Georgia, straight from Congo. She a bad girl from Savannah na Tongo. Buyo ye kandia iso kone za vongo. Olo makazi vanza hake vali za jombo. Aminata Nicola Georgia, straight from Congo. She a bad girl from Savannah na Tongo. Buyo ye kandia iso kone za vongo. Olo pea picha ponze va muimbi lati.
Amina, Amina Kajala.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Straight out of command. Hey. Call me Bachi. It's another one.
Eti ndavile sana bakari. Apa nai sono kishwati Zambia ture pururuka.